Entertainment.
K-Ami Music.
Exclusive from
ZambiaMusicHits.com.
Tondolo tufo ko mako mamba muchinshi babu kubai chaba abengi majanki fe balai jaba chikara kunyonga fe kumutima kalamu nguruka nge chipuba umunguru kushunguruka nakasuba sokorokina fuebo twapone amapalo na pano ya letone na kamusalu okwine mufione na shani shemi sana mulayone na ulunko nene chimpweno leipone na nine maki teti no kunkomena ubo bufingo leti wala mponona ifya komeka fionse na komonona muriturwa ni Wandi mwilaverama Wamburi mwilaverama
Abalwani bandi baisa isaso bamone Abalwani bandi baisa isaso bamone Nabafwale nsoni no mulomo isaso bamone Baleti nkachule fi
Kalalomba fi
Baleti nshaka tole mo
Kalalomba fi
Lelo kanshane Lelo nde bafolesha Lelo kanshane Lelo baletasha Lelo kanshane Chana karindula
Chamukole chikonko Lea Atampolu bato Lea Atampolu fiengo Lea Atampolu buri Lea Chamukole chikonko Lea Atampolu bato Lea Atampolu fiengo Lea Atampolu buri Lea
Umuntu mubi afwa fefya wa minaeka Umuntu mubi akabila fea sunga boeka Nefshimburingile kupatekesha Ulumkumbwa kupatekesha Nefyabene kupatekesha Baka makaka fya mukakesha Ama palo yandi Mane yandi chila mukaripa Injito shandi Chite mwiko chandi chila mukaripa
Mwole fwayo pene Ndekuma pakati kuchene Size 9 kushene michene Inkopo wala bunda mutule Ngole fwayo pene Ndekuma pakati kuchene Size 9 kushene michene Kwempa wala bunda mutule
Abalwani bandi baisa isaso bamone Abalwani bandi baisa isaso bamone Nabafwale nsoni no mulomo isaso bamone Baleti nkachule fi
Kalalomba fi
Baleti nshaka tole mo
Kalalomba fi
Lelo kanshane
Akarindula
Lelo nde bafolesha Lelo kanshane
Akarindula
Lelo baletasha Lelo kanshane
Akarindula
Chana karindula
Chamukole chikonko Lea Atampolu bato Lea Atampolu fiengo Lea Atampolu buri Lea Chamukole chikonko Lea Atampolu